ከባለው ጦር ለጅምለን ሰነጋ አስርቆ በተነ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ 9 ሰዓት ቪኦኤ 24 ረጃ ሱጀስተን ኮንትሮባንክ ነው ጀነክ ተከረ ዴቢኔቴን ሰነተም ታመቱን እንታት ወጣበጂ ዲደም አፍ ዲደም ይተኮት አንሶራ ለከት አሜሪካ ፈዱኛንም ማለ ሄሪር ባቴቲን ልቡንም ጉራቻ ብላሻ ሚቲ ጀደኔቲን ረኮ ጉራቻ አሜሪካ ትፍዱባቾ ጅራን ረኮ በርድ በህዱ ቱለምተናኔ ነሚ ጉራቺ ህዱ ተርክ ፖሊስ ልቡ ደቦ ጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮታና ትጋፋታም ፕሬዝዳንቲን ቀቡኒ አከጫሳም ፖሊስ አሜሪካ ወያውፊ ምርግ ፖሊስ ይለን ኤጋሙ ዋንገርጋራ ተጃጅ ባሴ መላተስ ፓርቲን ዴሞክራታም ሞተንጫላ ወንዱ ወያው ማለት ጅራ ጀደን ማኒሙርቲ ወሊጋላለን ሰር ወረናጋ ኤግዮ ወርህ ይመተም ኢቲንገርካሩ ደንዳክ ካሆጀደን ረዴቢ ኤላሉ ጀደለክስ ፓትሲ ወረኩሳራት ኦዱታን ዋይት ሃውስ ዩኒቨርሲቲ ትጅበነተም
ማንኛታ አትላንታ ጆርጂያ ከሰጅሩ ቶርባንደር በከነምኒ ጉራጨታይ ረሻርድ ብሩክስ ፖሊሲ አዲቲን እትዱካፈሞነ ጄፋሜ ማንኛታ ኩኒስ ሂሪርቶት ሞርሚቲን ጉባቴ ሙደምነ ከሴ ኤርገለሚን አሜሪካ ጉራጨታይ ጆርጅ ፍሎይድ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ከሰት ባቲ ደርብ አጄፋሜ አስ ቶርባንነን ሄዱፍ ኩቱ ቢየቲ ከንራሰ ዮተው ሆከራፍ ሎጊ ሰኚ ፖሊሲን ኡመታ አዲን ታነረቲ ኦፍ ሙሊሳ ኡምኖተ ነጋ ኤክሲሰኒ መርፈሙዳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ታ አጀጀ ሰደርካ ኦላና ከን ሃለ ፖሊሲ ኢላለቱ መለተይሰን ፖሊሶን ሆጂ ጋር ሂንታን ሆጀታን ኩን ጥቆራ ጅጅረም ለከተው ፍጋፈተም ሆጂ ፖሊሶን ጋሪን ሆጀታን ሚዱን ቀቡ ጀዳን በጀተ ፖሊሲ ፍራማደም ገረ ሆጂ ከም ፖሊሲን ተኢኒ ነጉማ ሃዋሳ ኤክሲሱ ከነከተ ጃጀለ ሃዋሳ ተከደርቡ ፍጋፊት ያ ተገሩ ፍደተማ ዳብሲሰን
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it, but that's what they want.
Lammi won America seraf serata barbadu. Wajachu isu malu. Wa esas dubachu isu malu garu kanisam barbadan sana. Angitokko am barbadan lembekan garu kanisam barbadan kana jeran Trump. Ajaja Trump dabarsan kutaa policy fi bekanna kennu policyin humna hamma baat gargaramu lalchise ኦዴፈኖ ወልጅጂሩን አከፎየ ወጎቹፍ ፈዩማ ሰሙ ረኮ አራደ ዳዋ ሰሙ አዶቹፊ ረኮ መንጅረኛን አለተኡረት አከፉ ለፈተሙፍ ተጃጅለ በርባጭሱ ኡሙ ከጀዱ ኦፍኬሳ ቀባ ዋልታ ማንሃታን ከንረኮ ለሲያሳፍ ድነግዴ ቁራቱራ ራፋኤል ማንጓኤል አከስጀዱ
It is a step in the right direction. It is not particularly far reaching, which I don't think it should be.
ተርካምፊ ከለቲ ስሪት ዴማጅሩ ኢባ በላ ከንቀቡ ምቲ አከን ያዱት ተውን ቀቡ ኢማማት ኢባ ጉዳ ቀባት ኮንግረሲ ብራ ድፉ ቀባ ገሩ ዋንስ ሪተ እት ከንፉል ለፈተነት ፈካታ ኩኒስ አንቅን ለንጂ ዳባ ሙሳፍ አመለ ሂንታኔ ከም ፖሊሲን አገርሲ ሱላልቲሴ ሃልጅሩ ኢፋ አከተው አከሶመስ ደረን ኡመታፍ ኢፋ አከበው ታስሴ ጅራጀዳን ትራምፕ አከጀዳን እት ሞርማና ማሁዱ ካን አከ ፖሊሲን ጅልባ ሞርማ ጆርጅ ፍሎይድ ረዳበቴ ዮሉቡን ፖሊሲ ሰና ባላራ ጅራት ራን ከነፈ ዋንፍረ ተመቀቡ ምቲ ሆገናን ዲሞክራቶ ተሰነቲ ሻክ ሽዩመር አከጀዳኒት አጃጅ ትራምፕ ጋሚቲ
on the things they said they might have getting rid of chokeholds it doesn't it's more voluntary putting a national registry it doesn't it's more voluntary
one is hanjadan kesa tari namahudu nidapsis na kajedu jira garu miti sana yo fedan godu ude fanno mul ina takagal mawo kajedus jira garu miti sana yo fedan godu jedan murmi gutu biya ke sitgege famajiru lajise tarkam fim barbaachisu akafudatam party lamang giddutu wali galten jiratus jijjira makuta policy lajise wali galten congressi ke sajiru tiqora kunis utnen sera demokratonni mana marefi republicanonni sanati ke sad esan wal dorgoma wanjiruf jecha wal ibde ijon mirga himatamu abu kajedu ኩኒስ ኡምኖቲ ነጋ ኤክሲሰን በዴና ወጀታን ዳታ ሰይራ ከኑ ፊዳ ዲሞክራቶኒፍ ከነን ፖሊሲዳን ሚዳን ረጋ ከጀደንት አመሊ ፖሊሲን አገርሲሱ ሰይራፍ ምርገ ሄራ ከጫብሱዳ ማንምርቲ ኦላናን ዩናይትድ ስቴትስ ወጣተደርብ ሰይራ ከነ ከሰደብ እጥን ጠሉፍ ቶለንጀዲን ሀፈ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሉቡንጉራቻ ገቲ ቀባ ሶቺንጀዱ ኮሜኒ ዲኤስ ኢማ ኢጆ ዋኤ ሎጊ ሰኚ ሂንቱቅን ሀፈን ያደ ትራምፕ ከነን ቦድ ካድ ማማን ፕሬዝዳንት ዲሞክራቶታ ጆ ባይደን ኢማ ከነረት ማሪ ቪዲዮን ገገሰን ትዊተር ይረት መጠንሰን ይጅራን ኩኒስ ሎጊ ሰኚ ዋልታሌፍ ሐዋሳ ከሰት ሻ ከለማጅሩ ሁምኖኒ ነጋ ኤክስሰን ደበለተ ቢየቲ ወሊን ገጅራ አናፍ ሁንዴዳ ቡቅሱፍ ሆጂ ጭማ ሆጀቹ ቀምና ጀራን
Sadiq Haji Ibro, Katroban Dabre, Disho Tark Polisi Tribu Labi Dankani, Sambad Dabra Walan, Polisi Nam Hirir Bay, Gazi Mimani Lanam of Titafufte, Nule Lendante, Hamid Amelen had done, Amid Amelen in Jordan, Haran Gudan, Bale Robe Shashman Nefadamagi, Gesulen to Hametur, Mukta Jamalin work.
Godina Bale, Anna Din Shotiti, Namni Sadiq Haji Ibro Jeremu, Lubunsa, Harka Kamolin again, Nati Bausati in Welkabate, Buya Sambatatik Kaderbi, Sirna Awalcha Sadiq Ibro Ratti, Waliti Buinsik Amolin again Natifi, Namota Ajechas and Mormangi Dutti Umamet in Injera, Mormiguya Sambatatik Kasan in Ile, Danding Gudichi Godina Bale, Magala Robe Rakaset in Gamashashaman Nefi, Asalati Imal Chisu, Gutman Gututti Mormit and Chufametin in Olusati, Kanen. Radio Sagale America, Dinsho Radu Bisefi, Bulchinsi Anna Dinsho Kanisan Mirkanisan, Waliti Boinsa Saninle, Kamulen again Natifi, Mormitota Rale, Mitan da Kabuhima to Gamala Meninu, Namni, Mormikana Kesati Mitan da Kabu Dubatufi, Radio Sagale America Tif Himele, Tate Ture, Akananip Satin Injera.
Bombi Manesubain, Derbani, Joleba, Revani, Bayetu Mirame, Namni, Harkalena Mitamindra, Nukesa. Anu madanki ya harakat mira magaba amma ogeti dan sukumame tiko ya laga tiko ya largate amma lashina jide jira galata rabbi akajrati simiki
mormi sambatatika awalcha sadiq haji ibrotin welqabate tinin dinshotika en namonilam tohanna jala olu sani bulchan ana dinsho bo hasan ibrahim radio sagale america tif mirkane sanitinin jiru namni radio sagale america tif dinsho radubate ammo namota lamani dabalata tille Kalis Safiata Dumina, Namoni Hidamatin in Jirachu Davesu.
Namoni Hidaman Hedura, Namota Hidaman Hedu, Samu, Namota, Pakenya, Raj, Aman Namajidamu, Riyad Muhammad, Kadir Amano, Abdul Malik, Adam Yuna, Kajidan.
Make at all Magalati?
Namakuta Jaha.
Malgo than Jeremetin in Hidaman, Malbal listen.
Motuma Rati or Kurakaf, any Murin Sinti that he is to say. Jadi dar dogo sekarang punan ini mana hidup jadi baca adat masih ni ada jutaan jadi ramah.
Namun radio segala Amerika itu dubbatan kunin akan jalan itu sebab mormi sanitin welkabatetin namun ni hidul leh hidamatinin wanjiranif lubuk yang nafsudan nek airal lefagan netinin jiranjaran. Ajaran wajar polisi ana diinsho. Inspektor Adam Ahmad Garu namun telah memale namun ni hidamatin jiranjaru.
Sama tadi kana memidamin jiru. Dalam ini dah menjuru, mana ini dah betul kolej menjuru. Kama siasa parti le murkatota tu angka nak kagak senufak katanya, orang ni biasa ni. Firaan radio sontane ti nuwabrati kan keracu fe goma kerana gube rakko gejo dah fiadi ko desa ni. Misalnya semua ada thile nizatar wandi magen ni cifra hukana cifra dah ya boba filinji cifra dah. Itu sendiri bukutan dah gada. Ya u kama birati kama rakko geisu daf kopa emaleku ni kama namni rami damemiti.
Isa uwal kabate na mwani da manfajiru?
Jiru namni lama jiru. Kajiru sani balani zati kaya ya u irga wani dati ni iya kanji ukana chiti kararati jolle umna dar ginan kan itiye. Darga geisu toko jira. Yaro sainti mobaili dan dabateka warabu. Man warab da kabi fit mobaili yenna nini rati kanji kumsa kase geisanka mamboda itiye fijira. Nubira jira to atambi jira. Kamera tu kembali emas kan ma guia dura je kum si gafa demi kurawa tu mubari sani asyikti warabi gara-gara TV hiri rasang kesat tergami aplikasi ni rawang ragamanu Facebook awa gelakis tu kembali kamera tu magala kesat tergine tu ane baka nama ni lama kum kanto atau menjira masih kamera kan nama lama tu dua mali tajani media awa entar ni lapisan kan energine lembe inu lenuti
nama ni hidaman lama ni senjatan male walu magala hangga kurajahimu. Jiratoni nanno sani kan ana dinsho nanno bakarafa isakana lamanin ala namoni simbrati to atamanin jiran jechuda
injiru amma qama feten ergitani amma dufani kulkulesu dandesa
inni gara bramo namoni to hanne jettan kunnin kan video wara bani fi facebook irratti fa mattan satura ni jettan video wara bu fi facebook irratti mattan sun yakamalin nama hisisu danda inspector
sayya kare wara yakamuratu to beka gare koranna to beka kasi yao arkafar katika warakaba miyama kani arkafar katika toho jose humna dao to waraba jirani maafu waraba kama motuma nama nagenya kapachisu vayi maafu umani waraba daya niti kanarati kani tiye juleti
akuma sadik duwe nisin poliso nike san sadiki na jesu mbek tuturta nisla
laki mbeinu malbeina misensa kanale kani kenya ka idile kanale uji mboba afne tur uji mboba afne misensi chi warafar kiti narko linda katete kani badede ime galmaeba misensi polisito kuji aroba u galmaeti kanbo
Dimmi ajjecha Sadiq Haji Ibro, gosti guma lallabattetinin. Dimmi sa, ittigafata mumman gamni argameji rajat anif, sun sirri miti jadu. abbeeraan gosaa Saadiq Haaji Iboo, obbo Hussein Abdoo. Obbo Hussein akka jedhanitti murteen akkasiillee hin dabarfamne kan nuti gaafannullee namoota dhuunfaa osoo hin ta'in mootummaadha jedhu.
Gumaa wayiitu murre jedha. Ana nama na ajjeese, nama si ajjeese himatu naan jedhan abbakaraan. Abbakarri namni na ajjeese himate qaama mootummaati poolisa jedhe warra paarkiitti jedhe himate. Waan himate san mandooyyuu narraa fuudhe waan godhu gidirsanbata saamintii kaleessaatitti qatare waan godhu mandooyyuutu beeka. Dhuunfaa maal irraa himataree mootummaadha kunoo qaama mootummaati qaba ajjeese maal godhaa dhuunfaa himate.
Saadiq Haaji Ibroo waxabajjii tokko bara 2013 halkan wala keessa. Konkolaataa fe'aa oofuudhaan shaashamanii raagama diinshootitti osoo deemaatiin hin jiru qaamolee nageennaatiin ajjeefamuusaa dubbatamaatiin hin ture. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ajjechaan kun kan raawwate walitti bu'iinsa dhuunfaatiin hiriyoota isaatiin jedheetiin hin falmaa turullee dhumarratti qaamolee nageennaatiin lubbuunsaa darbuu amanee himannaa banuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
GMO maqaa saayinsii midhaanii yookaan ammoo horii walitti makaniitiin horsiisanii yookaan ammoo facaasaniiti. Itoophiyaan qabaachuu maltimoo ammallee irratti falamaatti jira. Ogeessi tanuma irratti waraqati qorannoo barreessa turbaan dabru dubbifne. GMO'n fayyaa namaatiif dansaa miti biyyeef qilleensallee nammeessitii jedha. Itti aanaan itti gaafatamaa instituutii qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Odoo nuti hin beekin kaseenaa ture yoggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemmi seeraan biyyi keenya kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte bara 2009 akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara 2015 iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laaluu akka danda'amu seera fooyyessite biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO'n jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffamee qonnaan bulaa bira kan ga'een jiru moo qorannaatti irratti geggeeffamutti jira?
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamin kan qotee bulaa bira dhabu hin jiru homtu. Kan kana dura bahee qotee bulaadhaaf kenname barreen gaddaadhaa isayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu kan insektiriisittan BPM jenne kana kan diinii biitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa hindi chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaalaa ta'eera. Immoo dhuguma biitiin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laallee waggaa nama iddoo torbatti laalleetu erga sanyiin jirbii summan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa dhuguma yommuu ammoo kan ofirraa ittisu ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda piroosesii hedduu qaba. Akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu jira. Eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku isaan dhukkeessii hedduutu jira. Isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaroomentaalitti jechuudha. Baaba teeknoolojitoonni hin jiraatu, profeesaroonni hin jiraatu, dhimmoota kallattii baayoteekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii. Evidensii yeroo jennu kun immoo sektoriiwwan hedduma argetti maxxanuudhoo hin ta'in kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e. Qorannoo seera qabeessa waan ta'ee isaan kan environmental risk assessment jedhama. Baay'ee keejii gara 700 dhiyaatu laali kuni. Guddina wanniisaa qofaa ta'uu godhan taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiitu jirbii hedduu wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan yaalamee biyyi instituutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha. Akkasii dhiyeessineetu bu'aa qabeessummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii balmachaarii fi fayyadamuu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyootii Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneeraasa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishama bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameeraa isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifamee itti yaadameera nuti kana jechaan qofa kan evidensii yookaan ragaa qabatamaa saayinsaawaa ta'e irratti hundoofnee ilaallee malee jallisneen jiru hanfurnimu nuti amma fakkeenya GMO'n fayyadamuu fayyaduu fayyadamuu moo sodoon ta'in fakkeenya waa'ee Ameerikaa
Nagala ogeessa toora kanaatis isin yaaddoon jiru kun hundumtuu ta'ee inni kan jirbii jirbiidha. Gara midhaanitti yoo deeme wanti kun fayyummaa namaa irratti dhiibbaa fiduunsaa mirkanaawaadha sababa ta'ee fi isa kana utuu hin beekin biyya keenya keessa seenameera jedhameera. Kanaan dura ergi amma quba qabaatame ergi qorannaa geggeessuutti jalqabdanii of eeggannaa akkamiitu godhamas? Kan akka dhibee kaansarii dhibee adda addaa jeemmo kanaan wal qabatee dhufu baay'ee biyya keenya keessatti mul'atu sababa ta'eef kun akka hin babal'annee fi kara oguma keessanii mootummaarra dhiibbaan hin kaa'amaayi isa jedhu kaasuu barbaade.
Jalqabumaa yeroo kun ilaalamiin wanti faayidaa namaaf oolu jiru keenyaaf amma yeroo qorataan tokko jeemmi kana laabii keessatti yookaan laboratoorii keessatti oomishu. Jalqaba kanaa fakkeenya gaarii kan qabu waan Ameerikaa ta'eef waan ikoonoomiif hunda caaluuf hunda fakkeenya ta'uu qaba jedhan miti dhaabbata sadiitu ilaala. Dhaabbanni sadi maaltu ilaala? Fideeetiif jedhamu waa'ee fayyummaa biqiltuu kanaa biqiltoota irratti dhiibbaa inni fidu ilaala. Lammata Environmental Protection Agency inni ilaala. Kadaffaa FDA'n US Food and Drug Administration kan jedhamu kun nyaata kan akka alergii kan qaqqabna kaanserii maalii toksisiitii adda addaa jedhamu kana dhuguma inni jenetikaalii modifaayid ta'e kuniifi kan hundi isa fakkaatu ta'ee kan nan modifaayid ta'e kun wal maddii qabamee sadarkaa molekuulaatti ilaalama. Laabii keessatti qofa osoo hin taane dabil toksisiitii sikeensii isaanii ni ilaalama. Ergeessa ta'ee booda dhiibbaa kan ta'an erga ilaalanii booda approve godhaniitu namootaaf approve godhu kun loot USDA yookaan dhaabbattoota agency of authorityiwwan kana isaan kana ilaalaniiti. Mee amma dhuguma dubbachuuf dhiitiin kunin baadhii stringensitiin kun jiinii ilaala gaa xiqqoo tokko hafuudhanii biqiltuu keessa gashan kun duri akkuma keemikaalaatti tiraayitootiin jedhamu kanaanuma. Dhiitii kanarraa fuudhanii tu itti afuufaa turanii tu malee orgaanii tu kuma jedhattu jedhamutti hin afuufama. Amma bayyee kunee bishaan jirutti garuu ittiin orgaanii jedhama. Ispoorii baakteeriyaa kana afuufuu jechuun baakteeriyaan kun akka baay'atu taasisu jechuudha. Baakteeriyaan kun dhuguma dubbachuuf immoo rakkoon ta'u. Biyyoo keessan jira akka biyya keenyaatti immoo gootaraa keessa baay'inaan jira baala mukaarra jira guyyaa guyyaan itoo nuti harkaan tuttukaa oolla baakteeriyaa kana nyaataa oolla baakteeriyaan kun waan nama ajjeesu namarratti miidhaa fiduu qaba nuti warra raammoowwan ispeesifik ta'an kun sababa isaa mediteeliyoonaa ta'e immoo barbaachisu ta'uu danda'a malee tooksiinii isaan nuti riseeptara hin qabnu tooksiinii kun immoo aktiveetida kan ta'u. Fakkeenyaaf kan raammoowwan kunneen maalkalaa gavamentumti jaaraa isaanii keessa jiru kun. Dhiyeessiin isaa guddaa jechuudha. Kan keenya garaatti dhiyeessiin isaa akkuma asuutu jechuudha. Baay'ee asii dhiyeessiin jechuudha. Kootuma ka'ee akka jiru ta'ee riseeptarii isaa qabatu hin qabnu. Namni hin qabu, horiin hin qabu, warri kaanis hin qabani. Miidhaa hin qabu. Baakteeriyaan kun akka waan biyya iddoo biraatti dhufee waan isa baay'ee miidhaa qabutu dhoolaaluu baanne waa'ee amaluma baakteeriyaa kanaa dhoolaalle. Guutuun mataa nyaataa oolla. Tootiin mataa nyaataa oolla. Jiiniin mataa nyaataa oolla. Baakteeriyaa kana jechuudha waan iddoo biraatti dhufee. Kanaaf ragaa hin qabaatin kan fuunee qotee bulaa biraatti deemu waan ta'eef.
Dooktar Taaddasa Dhaabaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anali gammoojjii gujii bahatti shanii namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan. Lafa kiiloomeetirii 100 caalti keessi nan bahu dhoowwanii oogruuf waan hedduu irraan buqqisanii lafa makiinaalleen keessi hin bahu gabaa dhaqachuuf midhaan gargaarsa mootummaan nuu kennuulli argachuu dadhabne namni beelan akkama jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhara uummati baay'ee mari'atetti lafa nagaatti ol godaanee jedha. Lafti akka guddaan namni irra godaansisan jedhan tunin hana gumee eldallootii faana liiban fa'a. Warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuffatuun akkan jedhee lafa nam keessa godaansisan jennutti.
gumi aldalloti fana le ban rabadan sene jirene fulani kubatu kilometra idda foin ballati tinano rabadan sen funan girifa funan badanafa bulbulufa dadi bokolafa gurfumfa edde tifulan rabadan sen tanno ru kabufta amma ogru sen akasi badel
yogudan si samman jirene godan si
sen sene kallabdani sene wakini sene jirene kadar rabadan sen orine ni kabgora yu pandiko so kono diko ne gabkhanam la foli ridde da roba tan ayu mori ni de la fu yaka ukunda de magira wasa mar sandi zimbri ti sawante
am ardani ti godan sanes
ardani ti godan sani ara gumel de lo so ni magala de mar iratuni afan tuni masale afan kambi ta kashi kubsi sani warana motumma mar se kashi tu mata kubasa dande boba maka gadda ne illa kashi kubata bulbul bakira illa kashi kubata maka guba bakira illa kashi kubata dande bakira illa kashi kubata dibbe kasku bata fala warana jirtu fayu hunda umati marsaku bata chu wonni misoratu kole jirtu yo umati wan kan gafa tulle shalen ka sene tin mutu tiye dani wonni hamtuni amma sana matini belan nani gaggabe eddu
gafa tan ami belan gaggabe je tu yo
o bidde barta wiya ni belan gaggabe umati wonni misoratu kole jirtu yo umati wan kan gafa tulle shalen ka sene tin mutu tiye dani belan nani gaggabe eddu abi nani makafe sabe ko kin jira bagajja dida arero nani jedhani maati gar saddeeti qaba maatiin gara afuri gara achaan keessa gaggabde jirti caarqolee boruu rooba nami jedhani maati gar sagali qaba nami gar sadii beelaan gaggabe saalleeni badaasa galgaloo nami jedhani maati gar kudhan tokko qaba nami gar shani gara achaan keessa gaggabe walirri aanettiin aanan qadaadaa waltu guurrettiin itti kakeen akkanaani lubbuun isaanii kan hin baane horiin akkasi qaltettiin nama kana malkaan dabarsitullee hin jiru shanee qaltan waan jedhaniif horiin cufayyu laakaamettiin gabaasii wanni galmeen isa mootumma bir jiru waan taateef midhaan facaafate hundayyuu irraa kaasanii yoonni oobruu keessatti hojjetan gar isa shanee jedhaniin oobruuf hin seenu oobruu golgaaf yaldeese gaara balleessee akkasumatti duwwayii irra irratti afettiin midhaan akkanaa kan kee jiraa jiru
nami wal keessi jechuun geejjibi faan jira nami gabaa dhaqachuuf laf nami keessi hin chocho'u jettan
geejjiba kokolaata wanne dalin jirtu sun hin deemu yojjaatin harrefaatte deemteeni daan bitachuu lakkisi aduu qarshi qabaatinne uumati fula wabbita tuufuyyuu hin qabu shanee geessisaa jedhani midhaani fuuraansira karsaasan shanee geessisaa jedhani kokki tokko harka qabatte dabruu hin dandeettu harre lakkisi
agiyoomi akkan walti godaansisanii jedhan jechuun kiloomeetiri 400 tana seera baasanii jedhu agiyoomi akkan godaan jedhan
agi fuul duratti beellama qabanitti namatti deema jiru hin jiru wanni namaan jedhan shanee keessa baasaa waan jedhan kan dubbatanii
yoom jala qaba waan kan
jiya jirri kuma guutin
bulchiinsi gaafattanii hortaa'u jirtu
bulchiinsi shaneen kasani sinni tuutii san xara iyyuu shanee deeggaruu jirtanii sin jedha nami sigala dubbatu iyyuu hin jiru waan akkasi sani sigala nami fuudhu iyyuu hin jiru nama akkan gaaggaba kan cufa jirjetti manillee uma nami sigala qabama wani tokkoilleen hin jiru midhaan faanii akkuma nama gargaarsa uummata geessu faan dabraniin sila uummata kennanii hin jiru godin gujibaa kana harqan lafa doora doora asi bijiilli kaalloon sunuma hojja odeeffannoo gurra dheeraa hojja dhageennu godin gujibaa kan keessa fulaan namii dhan jirri hin jirtu fulaan namii waktiin godaansisiin hin jirtu hojja wanni sun hin fooyyee lafirra dhabamuuf deemuu jira namii garaachuu qofaan iyyu
nami kunilleen olloo shanee lafirraa eeganii jedhaniitiin on isaanii keessa aana gumii waldalloo keessa afaan karaa ardaa dambiitti nu qobsiisan jedha
gara dambii bulu garulaan nu qobsiisanii halkan mootummaa waraan mootummaa nu eega bosonni kashaneeti shanee kan labdanii kan karaa irraa godaansanii akkasitti mootummaan eegamtanii akka shaneen hin qallabamne hin jedhan
waan isaniin himatan kan ka'e jirtu san
shana dhiisii maatiyyuu qallabachuu dadhabuutti jirrachuu naannoo sanitti argina hin beenne shanee isaan baanan siniyyuu simisaan taatutti hin beenne
nami waltin daanduu jedhani nama kanaan rakkatfaa wabitachuu dadhabfaa aanan bisi gurgurachuu dadhab nama gabaa dhaqachuu dadhabfaa waan mirkanaa waan gartu qabda
kaniyyuu namoota akkas dadhabi keessaa tokko guutuun isaati bar nam kana inni nu laakkofnuu miti namoonni naannoo sun qubatan guutumatti bakka nami daldalachuu dandeen jiru kan nyaata maatii isaanii tibbituu dandeen jiru
amma bulchiinsaana gumeel dallo laf shanee eeguuf jedhanii olloota hedduu afaan karaa godaansisan keessa nama dubbisuu jirra abbukkaa dhibaati shanee kan labdan jedhanii olloota hedduu laf kiiloomeetirii 100 caaltu keessa walti godaansisan jedhanii isa himatan namii gabaa dhaqachuu dhiise midhaan mootummaan qarqaarsaa biyyaa erga fakkeenyaaf roobii dabarte keessaa iyyuu bulchiinsatti jidduu gurguratee jedhanii isa himatan loon ollaan qabu lakkaanitti galmeen harka mootummaa jirti ardama dheeraatti fakkeenyaaf namii beelan ka gaggabeeyyuu hin jiraa jedhanii maqadhaanii dubbatan wanni isaniin himatan kun jirti abbukkaa jedha gaafadhu
naannagum qaba rakkoo nageenyaa taana kees jira amma shanee kanaa wal qabadhi ummatni aana sanii gaagaamama kees jira tortiisee bulaa faffacee qubachuun irra ummatni walitti deddeebee qubachuun hin jira
ummatatti fedhee qubatmoo isaantu qubsiise
ummatatti fedhee qubatu yuubi liiban taa'ee naga kanaa wal qabadhi rakkoo hawaasummaa
isirgaw rakko diruuf jireen isaa irga ufanaan taa'ee laalee mari'ate akkamit rakkoo san jala ba'uu dandeenna waan jedhu yoo walti dhiyaanne naga keenya nu eegganne taate rakkoo kan keessa ba'uun dandeenna bifammoo faffacaane quban kanaan rakkoo keessa ba'uun dandeenne deebi dhiibani taa'ee murteeffate ardatti murteeffatetti qubate bakka duri faffatee qubatirra.
Lafti keessi hin bayyina jedhan jirti rakkayi masmara jedhan lafti namni keessi hin baani haa kiiloomeetirii dhibbaaf wayi. Haga gumel dallo haga arda eddu kawrani khajir lafta kasin jirto
lafti kai masmari ha khay fil bayna dan injiru
ta manje dan injir
awafni saisa namisa nanno sankesa sifate gar ufuze hu tak jiratu wannu matni godmale wanni nanno kun kai masmari armachitti kai namai khay fil jadin dedame motum ma mutai kha min jiru kan be hu
wanu mat bulchitu arda ma dera khay man tijir nambe be langa gab jira yo khana mo nami guddo be
amma rakon amma ummatni arda jirra rakon agenna ti fu bukkae ba to kotto jadu fu islaatu akra kon jirtu ni mu be kama
ta ta gar ta ta kam fa fa kenna rakon ta gar rakon ta gar ta kam fa fa kenna
nam arda ma dera rati
aha
am kutu khana wal kabat di akum waduri midani to chin ummata bakkuma barbaadetti fula baatetti ba'uuf galuufi rakkoo nagaa waan jirtuufi kun dorkameera
kun arda madheera maanti jiraa jettireef
kanaafam midhaan ummataatiin wal qabaddi wanni hawaasni irraa tajaajila argatuuf wal qabaddi beekumsa aanaatiin beekamee arda midhaan sun itti geeffamutti akkasit nu barreessinee fula midhaan itti galuu malan itti gala
arda madheera maanti jiraa jette
namni beela arda madheera jechuun beera jechuun jiddu galaanaati
jechuun namni beela nachi wata faan jechuun gaggaggab faan wanni.
Arda madheeraatti beelaan gaggabee kan sun ammaan dubbii kanalli arda madheeraatti dhufe dargurraatti dhugarra fagaate.
Midhaan qarqaarsa dhuuf makiina jaffaa roobi dabartifaa gar nageellee bononatti hin dabranii jennaani jidduu gurguratanii jedhani dharmoo dhugaa yookaan akkati garteetti.
Midhaan gargaarsa nageellee dhufanii jidduutti gurguratanii haga odeeffannoon nu qabnutti kunin daraa.
Arda keessan keessa gammaatam namni walti godaansiisan olla hagamta lafa gam ballatu arda hagam.
Hedduu fulaan amma lakkoofsaan agarsiisan jechuun danda'u.
Jechuun
danda'u. Garuu uummatni yoo buliifaniin taa'ee murteeffatee fulaa ammoo eeddoo nageenya isaatii fir jirtutti qurxummii jira. Kunin ammoo agarsiisa bakka akkasii waan jedhamu daasa waan akka hin qabne fa'aa jechuun danda'u.
Gara keessanii namni tanaan shakkameetiin dhamfaan akka namni nuun jedhutti fulatti danuu dhabanii manneen barnoota fa'aa fulaadduun nam hidhanii jedhanii nam shakkitan fulaa gamitti hiitan nam shan eettanii shakkitan.
Fulaan amma gargaaraa kanaan itti hidhanii akkasitti dhugaaf nuun jirtullee namni to'atamuuf akkasillee hin jira. Anammoo laalamee qulqullaa'ee seeraan manni gallakkifamaa jiru malee akkam jedhama kanatti haa mannidhaa dadhabee fuula gargaraatti na midhaanidhaan kun nagubicha aanaa ta'ee labsan dhufetti hin jirtu wanni kun dhugarra fagoo.
Tagamalachuutu yaayuu dhageenya warree lafaa ammoo waan daamat qaba akkuma bullulaala argaa jedha.
Addunyaa waan kan beekte qaamaan urjii kalaatti akka uummata kun qubatuuf akka waan kan hubatettiin akka waan kun uummata kan irra kaasee uummata kun durma dhamaatiin biqiltoota kanaan hin dhumanne leenchi barbaada.
Sarratanuma nagahee sunuubulata boriitiin waldajjaan sagantaa afaan amaaraatti ta'an ansoraa halaqeeti. Elema abduuba koronaa dhukkuba cubbuu yaalaaf qabate jette.
Nagale fagumar